kama parasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wante. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 nenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Nalina mkwano wange nfira bula gunga ya maniku ya mabiange. Nabulie chikwata kubulamu wange. Chata manika bubehebu gaga wange. Na muyambanga wemu waku yange. Na mutasanga wemu waku zange. Na mwesiganga nemu makagange. Yali atuka yoku wama nebizibu yange. Chambuka konga zemu chala wange. Anyumizemi kwata kumu kwano wange. Kamu kwano wange walo kama kagange. Fira hula bukufu kamu labe wange. Mechoka na mahipokriti. Meshiba na maparasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wante. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Ilikuwa na besti wangu ni kama ndugu wangu ndia najua siri zangu. Na kila inacho uzi moyo wangu iyote ya najua ata iwe mali zangu. Nilimsaidia na vyangu nikamupa. Ata kidogo kenye inacho nikatoa. Nilimwamini sana paka kwangu. Anakuja saba najua shida zangu. Nilishanga vile bibi yangu kunyelezea mambo kusu besti wangu. Vile besti wanga na voroga roga kwangu. Besti wangu kubadilika dui wangu. Mechoka na mahipokriti. Meshiba na maparasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wante. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Abaye wena nyebula yanze na keranga nyonga nino kuhia. Ukusobolo kuweza kulupia. Na lina sala woku suranga kuhudea. Wali wamu kwano wange yoda yanze vena wede zange sinjo kubebulaya. Na mkuti lafu woku womu hia. Aweleze kumame mitala wa mayanja. Nemukuti lansa suri la mabanja. Nze kena reka nidangulire nechivanja. Sana ye ya zidi ankugambia na malaka janja. Tewe natuka keuweyo lango ya mainja. Mechoka na mahipokriti. Meshiba na maparasite. Mechoka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wante. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye 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 zenga mkwano wange kenyini andaka za kufa. Ini mini maini mommy wa find the remedy. Fi separate and so tell me friend from me enemy. Even if he would attack say a bag of energy. Kid fox him fed up me lay down a strategy. Every day pan me knees and me a pray fi the mighty one. Seem like me never will never find a holy one. Every other youth me a turn to a funny one. Through the world where we living in is a tricky one. Me choka na mahipokriti. Me shiba na maparasite. Me choka kumona besti wangu na madui wangu wanavufai wante. Koye koye the hypocrite. Koye koye the parasite. Koye koye.